Ngiyabonga kakhulu mfowethu Veli. Sanibona kusihlaba ngane kuyinhlanhla ngempela kuba lapha kulobusuku kuleli komkhulu laseNew Hampshire. INew Hampshire ingiphathele okuningi kakhulu kusukela ngisengumfanyana. Ngisalukhumbula kahle uhambo lwami lokuzingela phezulu eWhite Mountains nangaphesheya kwe-presidential range ngasekohamba nezingxenye zezwe phezulu phakathi lapho. Abangane abahle engihlangane nabo eminyakeni edlule ngakho bengifuna njalo ukuza eNew Hampshire okwenkonzo ukukhuleka nabantu abagulayo nokuvakasha nani. Kubi kakhulu ukuthi nje sinobusuku bobili nje lapha futhi nje sigijime singene ngqo kanje futhi siphume ngqo. Ngithe kuyinto ethize njengokuthi sanibona salani kahle. Ngakho kodwa ngineqiniso ukuthi inkosi ebusisiwe izosisiza ukuba sazane kangcono eminyakeni ezayo. Silindele ukubuya ngesinye isikhathi ukuhlala isikhathi eside ngokuthi xaxa ngalesi sikhathi sizama nje ukujwayelana. Futhi ngineqiniso ukuthi niyamthanda ngisanda kungena eminyango futhi nganizwa lithi amen kulokho umnumzane Veli abekusho futhi niyamkholwa uNkulunkulu futhi niyakholwa ukuthi usaphila futhi akehlukile kunalokho ayelokho yikho. Akahlakaniphile ngokwedlulele, angeke yahlakaniphe ngokwedlulele ngoba wayengongeni nasiphelo kwasekuqaleni futhi ngakho yonke into ayishoyo yonke inkulumo mbiko ayenzayo izofanele iphelele. Ngoba uma ubengakhula olwazini njengoba senza khona-ke ubeyohlakanipha ngokwedlulele, ubengalungisa izinto futhi akuhlele ngokwehlukile kancane. Kodwa lapho uNkulunkulu enza inkulumo mbiko noma esho noma yini kuzofanele kuhlale njalo kungaleyo ndlela ngoba uphelele kwasekuqaleni. Manje thina izizukulwane zethu singabane siphelo futhi izizukulwane zethu ziya ngokuhlakanipha kancane futhi zihlakaniphe kancane njengoba umbhalo washo zibuthakathaka kodwa zihlakaniphe ngokwedlulele futhi siyakhulelwa zini kodwa uNkulunkulu angeke kuba abe ngongeni nasiphelo. Ufanele nje ahlale phelele nje ngaso sonke isikhathi. Ngakho manje-ke uma inhlekelele ibiyovuka noma ngasiphi isikhathi noNkulunkulu wabizelwa enkundleni ukuba enze okuthile, khona-ke indlela enza ngayo ngaleso sikhathi kuzofanele enze ngesikhathi ngasinye ngaleyo ndlela ukuze abe nguNkulunkulu. Yebo, ngoba uma ingenziwe okwesibili ngendlela enza ngayo kokuqala, khona-ke wazi kakhulu ngakho, khona-ke wenza kungalungile ngenkathi enza kokuqala. Yebo, ubezofanele enze ngokufanayo isikhathi ngasinye. Uma izwe lisekudingene umsindisi, khona-ke uma ethula umsindisi indlela yensindiso ensimini yaseyiteni ukuba indlela yokuphunyuka, ufanele aqhubeke ngokwenza lokho ukuze abe nguNkulunkulu. Uma ukugula kuvuka igama futhi uNkulunkulu wenza ukubuyisana ngokuphulukiswa, uzofanele ahlale kulokho. Noma wenza kungalungile ngenkathi ephulukisa umuntu wokuqala, wenza iphutha ngenkathi ayethethelela owokuqala. Niyabo, ungongenasiphelo, ongenasiphelo futhi sifanele sikwemukele ngaleyo ndlela futhi sikukholwe ngaleyo ndlela futhi uma uzokukholwa ngaleyo ndlela kuzosebenza ngaleyo ndlela nje ku. Futhi ngiza kulobu busuku ukuba nginivakashele ngalobu busuku bobili benkonzo njengomfowenu futhi ngijabule kakhulu ukuba lapha nani futhi angizi ngimele noma yiliphi bandla lehlelo lithile, asimele noma yiliphi ihlelo. Mina Qobo ngangiyi missionary baptist umnumzane Veli lapha wayeyi baptist yasenyakatho, angisiye oyibandla le baptist futhi ngiphumela nje evangelini ukuba ngisebenze. Wayesema esikhaleni wayesathi singabazalwane noma ubani othandayo makeze, futhi lokho kuthonye kuncane inkosi uNkulunkulu engiphe khona. Ngizami ukukubeka phezu kwanoma yiliphi ihlelo elithize ngoba ngikholwa ukuthi amahlelo akusikho lokho uNkulunkulu akubukayo, ubuka abantu osemahlelweni. Ingxenye enkulu yempilo yami noma ingxenye enkulu yayo bekuseplazini lezinkomo. Ngiyakhumbula enhle emfuleni i-Troublesome lapho sasivamise ukwelusa khona izinkomo, sizigijimisele phezulu e-Arapaho Forest futhi babe nothango lokushushumbisa. Angazi ukuthi ninabantu baseMpumalanga nazini ngothango lokushushumbisa, kodwa bagcine izinkomo zingashushumbi zibuyele emuva zisuke ehlathini. Ungakhulisa ithani lefolishi khona-ke futhi une kwi-Chamber of Commerce Thomas uphawu ungabeka inkomazi ehlathini uma ungakhulisa ithani lefolishi ukunakekela inkomazi ubusika bonke futhi manje umqaphi njalo ubala izinkomo lapho zingena futhi uyazi ihlola futhi izikhathi eziningi ngihlale lapho nomlenze wami unqume ophondweni lwesihlalo seyashi ngibhekisisa umqaphi akagaze aqaphele uphawu kangako ukuthi zingaki izimpawu ezazikhona ngoba wayethi ukukwazi lokho empeleni kodwa wahlela icicile gazi endlebeni niyabo icicile gazi babefanele ba akunendaba ukuthi uphawu lwalunjani owawunalo kwakufanele kube yiHereford yohlobo noma yayingenaku hamba ibanga akunendaba ukuthi uphawu lwalubekwe kahle kanjani kuyo ngokufanele kube yiHereford yohlobo noma yayingeke idle kulelo banga ngicabanga ukuthi kuyoba yilokho ke esangweni elikhulu ngikathi sifika lapho angeke athi ngabe ubekwe uphawu iMethodist iPentecostal iBaptist iLuthela kuyilokho uphawu lugazi oliyikho bonke labo abazelwe ngumoya kaNkulunkulu ngegazi lika Jesu Kristu uzokwemukeleka phakathi kungakhatheleki ukuthi hloboloni lophawu olufakile manje naphezulu kwalokho manje sizovula izwi lakhe futhi sikhulume kini ngokuvela ezini lakhe angisuye usiyazo izinkolo ngishilo izikhathi eziningi ukuthi angilethelanga ithuba lokuthola imfundo angisuye umshumayeli kangako angilazi izwi kahle kakhulu kodwa angimazi kahle kakhulu umqambi ngakho lokho ngiyamthanda futhi uzokwembula izwi lapho siqhubeka manje asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhuluma kuye ngaphambi kokuba sivule izwi uNkulunkulu obusisiwe nophakade njengoba siza ngokuzithoba njengezidalwa zesikhathi singene ebukhoneni bakho sicela ukuthi uzosikhumbula Nkosi futhi uzosithithelela zonke izono zethu neziphambeko kuwe futhi manje njengoba sivula lesi sakhiwo esincane kulobo busuku evangelini sizocela ukuthi uzonikela izinhliziyo zethu ezwini lakho nasemoyeni wakho njengoba sinikela isakhiwo nathi uqobo enkonzweni kaNkulunkulu ophilayo futhi baba siyakhuleka kulobo busuku ukuthi indodana yakho ebusisiweyo izoza ngesimo sikamoya ongcwele futhi izokwembula kithi Nkosi ubukhona bayo kwangathi ingasenzela kulobo busuku okukhulu ngokwedlulele busisa bonke labo bantu abathandekayo abaphumile kulobo busuku sikholekela ukuthi sibusise sikhethekileyo siphumule phezu kwabagulayo nabadingayo ngokuba bazele leyo nhloso Nkosi ukuze baphulukiswe futhi isizathu sokuba babe lapha kufakazisa ukuthi kukhona umthombo wokuphulukisa ndawo njengoba uDavid asho ezinsukwini ezedlulayo lapho utwa lubizana nodwa kuzofanele kube khona utwa lokusabela kulolubizo ngakho baba balapha kulobo busuku ngoba bayakukholwa futhi babheke ngabomvu ekubonini lowo mthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel oNkosi siphe lesi sibusiso kulobo busuku lapho sisuka kule ndawo kwangathi singahamba njengalabo ababevela eEmmaus emva kokuba babehambe noJesus kulonke wayekhulume nabo emva kokuvuka kwakhe lokho kusa kokuqala ukudla kwePhasika nokho abamqondanga futhi ngikathi bafaka ngaphakathi ngesikhathi sokuhlwa ngokuhalala mhlampe cishe ngalesi sikhathi ngekathi iminyango ivaliwe wenza ukuthile futhi baqonda ukuthi akekho omunye umuntu owakwenza ngaleyo ndlela ngaphandle kwakhe namehlo abo avuleka futhi bazo ukuthi kwakunguye futhi wayevukile kwabafileyo izinhliziyo zabo zigcuba ngokujabula bagijima babuyele emuva ukuyohlangana nabo bonke abanye neqembu labo futhi bethi ngempela Nkosi ivukile. Nkosi uzosenzela ukuthize kulobu busuku njengoba nje wakwenza ngaphambi kokubethelwa kwakho ukuze lesi sixoxo sazi ukuthi uhlala njalo uNkulunkulu na. Futhi lapho siya emakhaya ethu ehlukene kwangathi singasho njengalabo lapho behamba izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na ngokuba siya kucela egameni lakhe. Amen. manje kulobo busuku isixuku sethu sincane futhi nje sincane sithola ukwazana futhi manje mhlawumbe kusase busuku inkosi Thanda ngingathanda mhlawumbe ukushumela nje kancane kini noma ngikhulume kini okuvelezweni kulobo busuku uhlelo oluncane nje lokuvula silusebenzisa emgoqweni ukwethu lenkonzo esizama ukumela inkosi yethu umlayezo omncane nje wokuvula Nengqikithi yethu izoba ngokuthi etholakala kumaHebheru eshumi nantathu isishiya galombili. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi ngale kuJohane ongcwele weshumi nambili yamashumi amabili sifunda lokho kwengqikithi. Kwakukhona amaGrika athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo ke aya kuFilipho waseBhetsayida laseGalile acela kuye athi nomzane sithanda kubona uJesu. Futhi lokho engifuna ukukhuluma ngakho sithanda kubona uJesu. Manje uma umbhalo uthi unguye izolo lamuhla naphakade manje kimi leli bhayibheli kuphakathi kokuthi liyiqiniso noma alisilo iqiniso uma kuyizwi likaNkulunkulu khona-ke liyiqiniso. Uma kungesiliqiniso khona-ke akusile izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayengeke azihlanganise ngalutho nanoma yini ngaphandle kwalokho okwakuyikho ngokoqobo iqiniso elimsulwa. Siyakukholwa lokho futhi ngineqiniso ukuthi niyakukholwa kufanele kube yiqiniso. Ngakho ake sibuke manje emibhalweni futhi manje ngikholwa ukuthi leli izwi ukukholwa kwami kwakhelwe phezu kwalokhu. Isikhathi esiningi ngibambe iKorani ngesingesandla iBhayibheli ngesinye ngaphambi kwengxenye yesigidi sabakaMohammed futhi ngithi omunye wabo uzofanele abe ngoqinisile nomunye wabo uzofanele abe nephutha. Manje uma uMohammed ephila makakhulume, uma uJesu ephila makakhulume, wena nquma ungalokothi wesabe ukufaka noma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu eminyakazweni. Futhi khumbula ungalokothi usikhohlwe lesi sicaphulo ukuthi isimo sengqondo esifanele kunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu kuleli Bhayibheli sizosifezekisa. Kukhumbule nje lokho, isimo sengqondo esifanele kunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu esilotshwe kuleli Bhayibheli sizosifezekisa. Ngakho manje kugcineni nje lokho emqondweni wenu uma uNkulunkulu enza isithembiso futhi uyothatha isimo sokuziphatha esifanele kuleso sithembiso. UNkulunkulu uzogcwalisa yonke into ayethembisile. Ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso futhi ngiwubonile umdlavuza isiyakhomba uphulukiswa ngalokho ngoba abantu bakholwa ukuthi bekuyiqiniso. Manje lapho uyokhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngezi ngezikhathi bathe mfowethu Branham ungumphulukisi ngokukaNkulunkulu, lokho akulungile. Ayikho into okuthiwa umuntu engumphulukisi ngokukaNkulunkulu, akukaze futhi akusoze. UJesu wayengesuye umphulukisi ngokukaNkulunkulu, wathi wayengesuye akusimi owenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi, bekuhlala njalo kunguNkulunkulu. Emahubweni ekhulu nantathu ivesi lesithathu wathi uyinkosi ethethelela bonke ububi bethu futhi uphulukisa zonke izifo zethu. Futhi manje sikufundisa kanjani ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu namhlanje na? Lokho kungukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Manje lapho uthi uma bengiyothi kuleli qembu elincane kulobu busuku bangakikini abasindisiwe, abasindisiwe ngonyaka odlule na? Awu, abanye benu beniyophakamisa izandla zenu. Bangaki abasindiswa iminyakeni engamashumi amabili edlule na? Abanye bebeyophakamisa izandla zabo. Awu, lokho sekungashiwo ukuthi kuyiqiniso, kodwa nokho akusile iqiniso lonke. Wasindiswa iminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule ngenkathi uJesu efela wena. Usanda kwemukela nje ukuxolelwa kwakho onyakeni owedlule futhi eminyakeni engamashumi amabili edlule, kanjalo njalo. Manje lokho niyabo yisibusiso sokuhlenga uJesu asiqede eCalvary lapho alinyezwe khona ngenxa yeziphambeko zethu. Ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Akekho umuntu ongathethelela izono zakho ngaphandle uma uwonile kuye, futhi akukho muntu ongaphulukisa izifo zakho ngoba sekuvele kwenziwe. Uma Kristu kubulu wake emi lapha kulububuso kegqokele sudu anginike yona ubengeke akuphulukise usevele ukwenzile niyabo yena uma uhlengiwe ungahlengwa kanjani okwesibili na usuvele uhlengiwe uma ubunokuthile esitolo esibambisa ngempahla futhi uhamba futhi unikeze i-receipt futhi une-receipt yokuthi uyihlengile leyo nto esitolo esibambisa ngempahla ungayihlenga kanjani okwesibili na Isivele ihlengiwe ngakho singomkhiqizo ohlengiwe womusa kaNkulunkulu. Alibonge igama lakhe elingcwele. Sesihlengiwe manje ngokwenyama nangokomoya. Manje kwenzekile na manje sidonsa isibambiso sensindiso yethu futhi uma ingekho imali yesibambiso phansi yokuphulukisa ngokukaNkulunkulu khona-ke akukho kuvuka. Uma ingekho injabulo nokuphila okusha okwenza imvelo entsha nomuntu omusha khona-ke akukho okuphila okuphakade siyoba nokuphela ngolunye usuku kodwa uma sinokuphila okuphakade akunasiphelo ngoba lokho ngukuphila kukaNkulunkulu bese kuthi-ke uma sinenjabulo yalokho ezinhliziyweni zethu futhi siyazi ukuthi sedlulile kufelesangela ekuphileni nempilo yethu ilolongeka nalokho uNkulunkulu akwethembisa khona-ke sinesibambiso sensindiso yethu sazi ukuthi siyophila phakade ngoba izingxenye ezingahlukaniseki zikamoya wakhe isebenza ngathi bese kuthi-ke uma kungekho ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu khona-ke akukho ukuvuka niyabo ngakho sifanele sibe nabo bobabili ofakazi njengoba bobabili ukuphila okuphakade okuphelele nokomzimba wethu ovukileyo manje ngikholwa ukuthi izwi liyezwi eligcwele likaNkulunkulu uNkulunkulu angenze into ethize engalotshiwe kuleli zwi ngiyazi mkhulu ngokwenele angenza lokho afuna ukukwenza kodwa kimi ngikholwa ukuthi nje akuloba lapha kuyinqwaba angifuni ukungaphezu kwalokho akuloba kodwa ngifuna konke lokho akuloba nebo ngifuna ukwengeza lutho kukho noma ngisuse noma yini kukho ngifuna nje lokho akushilo manje kulezi khathi eziningi abantu abangahle bathi izinto ezehlukene ngalokhu futhi babe nesayensi encane yezinkolo nezivumo kholo ezincane kanjalo njalo lokhu kulungile kodwa kimi ngithanda ukuhlala nje kulokho akusho khona-ke ngikusho nje ngendlela akusho ngayo futhi khona-ke uyazi ukuthi uqinisile baningi benu madoda lapha kulobu busuku ninabothisha niyazi etestamenteni elidala babe nendlela yokwazi ukuthi ngabe umuntu wayekhuluma iqiniso namaqha futhi bathatha umuntu baya ethempelini futhi babe nalokho okubizwa nge-urimi nethumimi naleso kwakuyisivikelo sesifuba u-Aroni ayesiqoka futhi sasinamatshe ayishumi nambili kuso emele izizwe eziyishumi nambili zakwa-israyeli futhi ngenkathi umprofethi eprofetha umphuphi waxoxa iphupho futhi uma kwakuyiqiniso futhi uNkulunkulu wayekulelo phupho noma kuleso siprofetho zonke lezo zinkanyiso zacisha ukukhanya okungaphezu kwemvelo isibumbatha sezinkanyiso ukuthi uNkulunkulu wayephendula bangake waziyo ukuthi lelo iqiniso kini bafundi bebhayibheli laphana kuhle ukuba nabefundisi bephakamisa izandla zabo kwakuyisibumbatha ukumela okungaphezu kwemvelo awu-ke uma khona-ke ubupristi buka-Aroni nemithetho kaMose yedlula futhi manje sinobupristi obusha ne-Urimi neThumimi entsha i-Urimi neThumimi endala yedlula nobupristi kodwa sine-Urimi neThumimi entsha lelo yibhayibheli likaNkulunkulu bese kuthi-ke uma indoda ikhuluma iqiniso futhi imele iqiniso livela ezwini likaNkulunkulu izwi elifanayo lalikhona ekuqaleni lizobonakalisa futhi lenze okuqinisekileyo phambi kwenu kokungaphezu kwemvelo uma lokho kungesile iqiniso nje njengoba ngazi ukuthi kushiwo kanjani angikwazi embhalweni khona-ke niyabonga uNkulunkulu wenze sithembiso noNkulunkulu ufanele asigcine leso sithembiso niyabonga manje umbuzo obungukuthi kulobu busuku kulamagregi abuza lo mbuzo futhi angikholwa ukuthi bekuyoba yinoma yini okuhlukile kithi kulobu busuku wonke umuntu owake wezwa igama likajesu ulangazelele kumbona nalamagregu ayekhuphukile ayengamadoda ukuhlakanipha nokuqonda namagregu afuna ukuhlakanipha izibonakaliso zamajuda nala magregi eza emkhosini futhi ayezwile ngojesu futhi eza kwenye yezinceku zakhe ase ethi numzane zithanda kubona ujesu Manje ngikholwa ukuthi lokho bekuyoba yisifiso sayo yonke inhliziyo lapha ubungethande ukumbona kulobu busuku na sonke besiyothanda awukhona-ke uma besingathanda ukumbona nalaba Greki anikwa inhlanhla yokumbona. Manje uma ayenikwe inhlanhla yokumbona futhi sinesifiso esifanayo kulobu busuku ukumbona nombhalo uthi unguye izolo namuhla naphakade pho kungani singamboni na ngabe lokho kuzwakala kahle na? Bukani uma enguye izolo namuhla naphakade futhi anikwa inhlanhla yokubona uJesu khona-ke namhlanje bathi usenguye namhlanje lowo ayenguye ngaleyo nkathi khona-ke uma sinesifiso esifanayo kungani singemboni na? Impela singakwazi ngoba wakwethembisa ufanele nje uhambe ngokwezwi lakhe usebenze izwi lakhe. Uma kunomthombo ophethuzayo ngapha utshaza amanzi amafeti angamashumi amahlanu emoyeni nesitshalonga kulolu hlangothi sivutha ungeke ume lapho kuleli gquma futhi udazuluke kulo manzi. Woza ngapha uzonisele sitshalo sami, woza ngapha uzonisele sitshalo sami, akusoze kwakwenza kodwa uma usebenza ngokwemithetho yamandla adonsela emhlabeni ayoletha lawo manzi khona lapho futhi anisele leso sitshalo. Futhi uma umi phandle endle futhi kumnyama le phandle emahlathini futhi udinga ukukhanya futhi wena uthi oh gesi omkhulu umoya ugcwele wona, uFranklin usitshela ukuthi kunokwanele kuwo wonke amagumbi ukukhanyisa igumbi kukagesi. Oh gesi omkhulu lapha usasayensi wafakazisa ukuthi lapha manje yenza ukukhanya kuze ngikwazi kuhamba ngiphume emahlathini, akusazi kwakwenza kodwa uma uzosebenza ngokwemithetho kagesi uzokukhanyisela amahlathini yabo kulapho. Manje uNkulunkulu wenze sithembiso futhi uma sizosebenza ngokwemithetho yaleso sithembiso noNkulunkulu imithetho yakhe kamoya si uyokwenza khona impela nje okwathi uyokwenza. Manje ungeke ume uthi qekelele futhi ucabange into ethize futhi uyimpongolo zele futhi uyidazulukele noma wenze ukuzihlawulisa futhi usho amarosari futhi ugijime ngamadolo akho emadoleni futhi uye ebandleni futhi ube lokho akusikho okukuthethayo. Kuthetha umthetho nokukholwa yilokho umthetho kaNkulunkulu oyikho kuwe. Ufanele ube nokukholwa ukuze ube nokukholwa. Ngeke wesekela ukukholwa nje ezihlabathini ezigudlukayo zesayensi yezenkolo yomuntu. Ukukholwa kuthetha ukuma kwakho kwaguna phakade phezu kwedwala elingenakunyakaziswa lezwi likaNkulunkulu eliphakade futhi kuphumule lapho. Njengomama kaMose nje ngenkathi emfaka emkhunjini omncane futhi wamkhipha ngokushesha ehlashaneni nango wayemi lapho ebeka ingane yakhe kuyo impela imihlathi yezingwenya ama-alligator nokufa. Kodwa niyabo kukholwa kungathatha ukuma kwakho edwaleni leminyaka khona ngo phezu kwethuna futhi kubuke ngale kwalokho kuye owathi ngingukuvuka nokuphila. Niyabo ukukholwa kwazi kwehluka qhabo mnumzane, ukukholwa ngeke kwehlulwa. Ngakho ukuze sibone uJesu sifanele sibe nokukholwa ukuba sikholwe ukuthi ulapha futhi uyasigcina isithembiso sakhe. Manje ake sibuyele emuva emibhalweni kancane nje khona-ke. Manje iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade. Manje uma singabuyele emuva emibhalweni futhi sithole ukuthi ube yini izolo khona-ke singamlindela ukuba afane namhlanje. Ngabe kunjalo na uma sithola lokho abe yikho? Manje indawo yokuqala sithola ukuthi akazange azisho ukuthi ungumphulukisi, washo ukuthi kwakungubaba wakhe owayehlala kuye wenza umsebenzi. Siyakwazi lokho bese kuthi-ke siyabona ukuthi akashongo ukuthi wayengaphulukisa nomaphi. UJohane Ongcwele, manje wena obhala phansi imibhalo, uJohane Ongcwele wesihlanu ivesi leshumi nesishiyagalolunye, uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ayibona uyise kwenza. Ukhona wake wakufunda lokho na? Kulungile. Manje ngabe washo, ngabe iqiniso lelo noma ngabe lokho kuyiphutha na? Lelo iqiniso. Ngiqinisile lokho ngokuthi ngokoqobo ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ayibona uyise kwenza. Ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje. Manje wedlula nje ngasechibini elikhulu lapho izinkulungwane zabantu zazilele ziyizinyonga izishosha izimpumputhi abashobeneyo futhi wedlula kulelo chibi eqalaza ngokukhona umama bezingane ezinekhanda elinamanzi ngokukhona abantu bonke ababeyizinqeke futhi bekhubazekile bezama ukungena emanzini wedlula ngqo esixukini akazange yathinte namunye wabo futhi waqalaza waze wathola umuntu elele ohlakeni. Manje ngiqekele nilabo yankini yazi ukuthi yini uhlaka ngakhuliswa kululodo ezanze ningizimu ndiwangu nje yokumboza umbhede ibekwe eminyango ngakho ke ba lomfo wayelele phezu kohlaka oluncane noJesu iBhayibheli lathi wayazi ukuthi wayekade kuleso simo iminyaka eminingi kangako iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili ngiyakholwa manje niyabo wayekwazi ubaba wayembonisile futhi wathi kuleyo ndoda thabatha uhlaka lwakho uye endlini yakho futhi waphenduka futhi washiya sonke leso sixuku izinkulungwane zezinyonga izishosha izimpumputhe nabashobeneyo belele lapho futhi wabuzwa futhi wathi ngiqinisile ngithekini indodana ngenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza ilokho indodana iyakwenza ngama ngemazwini yabo bakubuyisele emuva ngo ubaba wamkhombisa lapho leyo ndoda yayilele khona lapho isimo sayo waya kuyo wayiphulukisa yahamba unika uNkulunkulu udumo akukho okunye ayengakwenza ngoba ubaba wayengamkhombisa ngalutho lunye uma lowo bekunguJesu Zolo nguJesu namhlanje manje ebhekisisana ukuthi wathini kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona ngabe wakushelwa khona nokho niyongibona nina manje izwe ngongakholwayo siyakwazi njalo iCosmos ngesiGreki okusho uhlelo lwezwe kulungile izwe ngeke lisangibona nokho niyongibona nina nina ibandla ngokuba ngiyisabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ngabe umbhalo usho lokho na sonke siyazi wakusho lokho manje wayengazibonakalisa kanjani yena uqobo manje na wathi ngingongumvini nina ningamagatsha manje umvini awutheli isithelo unikeza ukuphila egatsheni negatsha lithela isithelo nina bantu enhla lapha eConcord benifanele nikwazi lokho ngamagrebhisi enu kanjalo njalo nina nesithelo senu uma uya esihlahleni samagrebhisi khona-ke noma umvini wamagrebhisi ubuyolindela ukuthela amagrebhisi uma kungumvini wamagrebhisi umvini ungeke uthele isithelo kodwa amagatsha azobe ethela amagrebhisi kunjalo uma uya esihlahleni sama-aphula esihle isihlahla esivundile sizothela ama-aphula isihlahla sama mapheya sizothela mapheya umvini wekhabe uzothela amakhabe umvini wethanga uzothela ithanga yonke into yaziwa kuyo uqobo khona-ke umoya kaNkulunkulu ebandleni lakhe uzophinda uveze ukuphila kukaKristu uma engumvini futhi thina singamagatsha impela niyabo sikushintshile lokho sikwenze ukujoyina ibandla ukufundisa isayensi yezenkolo ukuba nesikole akukho okumelene nalokho kodwa niyabo akusikho lokho akusho imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza eminingi kunale niyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibone nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade lapha bangani yilesi sithombe ngiqagele bebesikhombisa esikhashaneni lesedlule lesi sithombe lapha banakho lokho eGermany nasemhlabeni wonke jikelele kusukela ngisengumntwana omncane ngakubona lokho manje kimi uma nizokuxolela ngibusise sithombe sami angihlangene ngalutho nalengxenye yingelosi yenkosi manje bangaka abafundisi beBhayibheli owaziyo phakathi lapho ukuthi ingelosi yenkosi eyahola abantwana bakwaIsrayeli ehlane kwakunguKristu na ngabe kunjalo na ngenkathi esemhlabeni wathi babebuza uJohane ongcwele wesithupha wathi ngani siyazi ukuthi unodeveli manje uma uthi wawukhona ngaphambi kuka-Abrahama ngaphambi kukaMose nangaphambi kwalokhu lokho wathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona ngabe kunjalo na kwakungubani unginguye na ingelosi eyakhuluma noMose ensikeni yomlilo esihlahleni esivuthayo wahola abantwana bakwa-Israyeli badabula ehlane khona-ke waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu uNkulunkulu enze inyama iBhayibheli lathi waye njalo uNkulunkulu wayekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye waye yithabenakele uNkulunkulu ayehlala kulo wazalwa ngokuzalwa intombi futhi waye kuleli thabenakele lendodana yakhe ebonakalisa ikhombisa ezizwakalisa izweni yena indodana kaNkulunkulu ukuze angenise amanye amadodana enziwe abantwana angene embusweni manje ngikathi lensika yomlilo yayikuye ekupheleni kohambo lwakhe wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu khona-ke wavela ensikeni yomlilo futhi wabuyela kokufanayo uma ekhuluma iqiniso uma wayenginguye owayesesihlahleni esivuthayo manje ake sibone uma lokho kungokombhalo esikhathini esingeside kakhulu emva kwalokho kwakukhona oyedwa othiwa usawulu kamuva owabizwa ngupawulu wayesendleleni yakhe eye edamaseko futhi khona manjalo kukhanya okukhanyayo kwabaneka ebusweni bakhe okwakukhanya kwedlula ilanga futhi waphuphuthekisa ngisho upawulu waze wawa wayesethi sawulu sawulu ngihluphelani na wathi ngubani wena nkosi na wathi nginguJesu kunjalo na ebuyele ensikini yomlilo futhi lowo ofanayo owakhulula uPetro ejele kungekudala emva kwalokho khona-ke ngalolu izinsuku zokugcina uma yeza ebandleni labezizwe uma lesi kuyisithombe sakhe uGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI wasihlola abahloli basejalimane eSwitzerland emhlabeni wonke wathi lapho nizokubona kulobu busuku uma efika futhi nizokubona manje uma lowo kungumoya kaKristu uzofanele ufakazi obufakazi obufanayo uyodingeka uthele isithelo esifanayo uyodingeka wenze into efanayo uyodingeka umemezele uNkulunkulu ofanayo kuyoba yise impela isithelo somvini uma singamagatsha akhe ngabe kunjalo na manje ungeke nje wasebenza ngoyedwa uzofanele usebenze ngathi sonke siyibandla lakhe wena Methodist, Baptist, Presbyterian, Luthela, Pentecostal, Assemblies of God noma ngabe uyini singamagatsha akhe futhi uma sikulowo mvini sithela ukuphila kwakhe asikwazi ukukuvimba futhi uma leyo nsika yomlilo iyinsika yomlilo efanayo iyokwenza ngendlela efanayo eyenza ngayo ngenkathi imalapha yenziwe inyama futhi yakha phakathi kwethu izoba senyameni yethu kulobu busuku izibonakalisa ngabe kunjalo nakhona-ke sithanda kubona uJesu onguye izolo lamuhla naphakade ake sibhekisise ukuthi yazibonakalisa kanjani osukini lwayo asithathe manje sifunda kuJohane Ngcwele ngikholwa ukuthi isahluko seshumi nambili yebo asibuyele esahlukweni sokuqala nisifunde lapho seniye ekhaya ngilandeleni manje emibhalweni umanifesta kwemizuzwana embalwa nje uxolo manje qaphelani ngenkathi uJesu ebizelwa enkonzweni yakhe yasemhlabeni masinyane kwabakhona oyedwa uphendukile futhi wagijimela umfowabo futhi ngenkathi ethola ngabe ngikhulumela phezulu kakhulu lapho na ngabe lokho sekuthi akukwenze ube yisithulu na kade ngijwayele ukukhuluma ngaphandle nasezinkundleni zemidlalo nezinto futhi angiqondile kunikabalesela kodwa ngenkathi eya kweyakhe watshela umfowabo futhi wabuyisa umfowabo futhi siyamazi umfowabo ukuthi nguSimoni Petro ngaleso sikhathi wayengesilo lelo gama ngakho wenyukela ebukhoneni bukaJesu akuye simbhekisise umzuzu nje manje sibona ukuthi uJesu ube yini izolo futhi uma singathola lokho akwenze izolo khona-ke uzofanele enze ebandleni lakhe ngokufanayo namhlanje ukuba afane manje kugcineni lokho engqondweni yenu futhi ngenkathi uFilipu ehamba futhi wafumana ngisho ukuthi u-Andrea wahamba futhi wafumana umfowabo futhi wamletha kuye futhi into yokuqala ngenkathi uJesu ebona le ndoda ibhayibheli lathi wayengazi lutho futhi eyindoda engafundile engazange engakwazi ngisho nokusayina igama lakhe okuqobo engazi lutho futhi engafundile futhi waba yinhloko yebandla luhlangene ngani uhlelo lwethu lwezemfundo nalokho na niyabo umuntu owayengakwazi ukusayina igama lakhe uqobo wayenezihluthulelo zezulu nombuso kaNkulunkulu lenga ohlangothini lwakhe uPetro Ngcwele kunjalo umuntu obomdala wayengabazi o-ABC bakhe mhlawumbe wayengakwazi ukubala kude kakhulu wayengakwazi ngishone ukusayina igama lakhe ibhayibheli lathi wayeyikho kokubili engazi lutho futhi engafundile umbhalo uqinisile lokho zenzweni zesine kulungile qaphelani uJohane waye njalo naye
but as soon as this old fisherman came up into the presence of the Lord Jesus
Kodwa kwathi nje lo mntu omdala angakhuphukela ebukhoneni benkosi uJesu. UJesu wambuka wayesethi, igama lakho nguSimoni negama likayihlo nguJonas. Kunjalo na? Ucabanga ukuthi leyo mdobi kufanele ukuthi wacabangani na? Ungaze kanjani na? Ngani ufanele ukuba nguMesiya? Ungaze kanjani ukwazi lokho ukuthi igama lami lalingubani nokuthi ubaba wami wayengubani na? Futhi ngokusheshake omunye ogama linguFilipu wagijima izungeza intaba mamayela ishumi nanhlanu endaweni lapho athola khona iPresbyterian elikahle ngempela noma ikholwa lomthetho elikahle ngempela. Futhi wayephandle esivinini engadini yeminqumo ekhuleka. Futhi masinya nje ake senze kube umdlalo wasisiteji lokhu ukuze abancane bezokuthola. Futhi lapho ephuma engena engadini yezithelo mhlawumbe umkakhe ngekathi ehamba futhi wathi, uphi uNathanayeli na? Oh Philip, sijabula kakhulu ukubona uNathanayeli usebuyele engadini yezithelo. Futhi nangu Philip ebuyele muva ehamba-hamba edabula engadini yezithelo ebona ayengakuthola. Emva kwesikhashana wezwa umunye ekhuleka wabuka phansi muthi futhi nakho kumuNathanayeli phansi komuthi noma eguqile njalo ekhuleka. NoPhilip elindele ukubona aze aqede futhi ngekathi ethi amen futhi waqalaza wathi, ngani Philip, ngiyajabula ukukubona. Wathi, woza ubone ukuthi ubani esimfumene. Wo uma leli qembu kulobu busuku lenu bantu lapha bavele eConcord kuleli komkhulu likhulu lesinye sezifundazwe ezinhle kakhulu enhlanganweni, uma ubungaba naleyo ntshisekelo ngoKristu akalindanga wathi, ngiyajabula ukukubona. Lutho ngakho wathi, woza ubone simfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Leyo ntshisekelo ibandla namhlanje lilahlekelwe intshisekelo yalo. Ngani na? Ngoba liphumile emvinini, akusesikho ukunikwa amandla ngumoya. Imithombo yamanzi iphuphuma ingene ekuphileni okuphakade. Sebelahlekelwe yileyo ntshisekelo. Kukhona okushodayo. UNkulunkulu uhlala efana, uKristu uhlala efana, kodwa ibandla lakhe lizehlukanisile nokuxhumana kwakhe umvini umoya. Kwase kuthi-ke ngenkathi bebone lokhu kwenzeka, nicabanga ukuthi kwenzekani ngenkathi ethi, woza ubone ukuthi ubani esimfumene, uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Nale ndoda yomthetho, indoda ekahle kakhulu, umgomo ngandlela zonke, yathi manje umzuzu nje Philip ufanele ukuthi uchazukele kugcinele kujulile ndawo, yini enhle ebingaphuma eNazaretha na? Uma nicabanga ukuthi lawo nguMesiya, uma uMesiya ubezofika, ubeyofika eThempelini. Yilokho nina Katolika okucabangayo, ubeyoya eRoma. Nina maPresbyterian nicabanga ukuthi ubeyoya kumbishopi wenu. Nina maPentecostal nicabanga ukuthi ubeyoya egoseni lesifundazwe. Kodwa uya noma aphi lapho afuna ukuya khona, lowo ngumsebenzi wakhe. Oh, bekuzofanele kufika ehlalweni lami uma efika. Yilokho Philip akucabanga noma lokho uNathanayeli akucabanga, kukhona kuhle kungavela eNazaretha indawo encane kanjalo na? Uma uMesiya ubeyofika, ubeyofika ethempelini lakhe elikhulu eJerusalema, uyofika uKhayifase umpristi omkhulu wayezobe ecwayisa yonke indawo. Niyabo indlela aziveza ngayo yena uqobo ngalolo suku yayingekho kulolo hlobo lwabantu. Futhi kuyafana namhlanje, uhlale efana izimo zakhe zokuziphatha. Umoya uguquke, abantu bayaguquka besuka kumunye umoya baye kumunye, kodwa umoya uhlala ufana. Labo abagongobeleyo bafundisi bomthetho basekhona nanamhlanje. Labo bathobekile abantu abavumelana nezimo owayevuma ukukhothama ebukhoneni bukaNkulunkulu balapha namhlanje. Nomoya ongcwele ulapha, nomoya kadevel ulapha, ungenwe omunye noma ngomunye, hhayi yomibili yawo wodwa noma omunye, angeke wakhonza amakhosi amabili kanye, kusho umbhalo. Manje qaphelani, wathini na? Kungaba khona okuhle okungavela eNazaretha na? Ngicabanga ukuthi wamnika impendulo ezedlula zonke noma yimuphi umuntu ayengamnika yona. Wathi, woza ubone. Ungahlala ekhaya futhi ugxeke, ungasho nje ukuthi awu mhlawumbe kulungile. Woza uzozitholela wena yileyo ndlela yokukwenza. Woza uhlale phansi uzilalele, hlole imibhalo. futhi endleleni lapho behamba asibalandele kancanyana nje sengiyamuzwa uPhilip ethi kunetanayeli uyamazi leyo mdebo omdala ngalolo suku wathola kuye inhlanzi wawufuna asayine irisiti futhi akakwazanga kuyisayina na yebo wanyukela ebukhoneni balo jesu wasenazaretha futhi wamtshela ukuthi wayengubani wamtshela ukuthi igama likababa wakhe lelingubani ujonase futhi uyazi bekungeke kungikimangaze kodwa lokho akutshele khona ukuthi ubungubani ngenkathi ufika Oh manje umzuzu nje angikholelwa intweni enjengaleyo ngizofanele ngikubone ngamehlo ami wathi waza futhi ngekathi bengena ebukhoneni bukajesu uhambo lwamama yela yishumi nanhlanu ukuze ngeze intaba futhi lapho bekhuphukele ebukhoneni bukajesu mhlampe emgqeni omkhuleko noma ngabe kwakukuphi angazi akusho kodwa ngenkathi engena ebukhoneni bukajesu okokuqala bhekisisana ukuthi ujesu wenzeni izolo wathi bheka umisrayeli okungekho inkohliso kuye manje wena uthe kusobala ubegqoke kanjalo bonke babegqoka ngokufanayo wayengaba ngumarabu wayengaba ngumgreki bonke babembethe ingubo ende kanye nomshuqulo wathi bheka umisrayeli okungekho inkohliso kuye wayengaba ngumkhohlisi umbulali isela futhi kwamangaza kangangokuthi wathi rabi okusho ukuthi mfundisi uke wangazi nini na bhekisisani impendulo ibuya ungakabizwa ngufilipu uphansi komuthi ngakubona amehlo anje pho amamayela ayishumi nanhlanu ukuze ungeza intaba kuthangi lewa kwakungujesu izolo uma enguye namhlanje uzofanele ahlale efana kubantu bakhe namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi wathini na angenzi lutho aze ubaba angikhombise ubaba wayembonisile ukuthi waye phansi komuthi ngaphambi kokuba afike wamkhombisa simoni ukuthi wayengubani ngaphambi kokuba afike wamtshela ukuthi uyise wayengubani niyabo manje ileyo ndlela ujesu aqala ngayo ezimele yena uqobo manje bangaki owaziyo ukuthi zintathu kuphela izinhlanga zabantu na lowo ngabantu bakahamu shiyamu nojafete impela zivela emadodaneni kanewa uma umbhalo uqinisile kulungile lelo yijuda owezizwe nomsamariya umsamariya ungumjuda wahafu nowezizwe kini nabantu enifunda umbhalo wenu upetro wayenezihluthulelo kuwo umbuso ezenzweni zesibili wawuvula kumajuda ejerusalema wehle ngqo ufilip wehla washumayela kumasamariya futhi omunye wayekade esezansi lapho phambi kwakhe ugama lingustefane noma hhayi ustefane kodwa ake sibone ukuthi ngingalibiza yini igama lakhe emzuzweni nje kuhambisa ingqondo yami njengamanje ufilipu futhi wehla futhi washumayela kubo futhi babemukele izwi kodwa babengamamukelanga umoya ongcwele ngoba upetro wayenezihluthulelo uyehla futhi wabeka izandla phezu kwabo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo izenzo zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye abezizwe phezulu lapho ngekathi upetro evule ivangeli kwabezizwe futhi kusukela ngaleyo nkathi zonke izizwe zaba nakho alizange lisakhuluma ngakho kwakuyini na umjuda owezizwe nomsamariya manje ngekathi ujesu ezimele yena uqobo kumjuda niyabona ukuthi wakwenza kanjani kuyo impela inkonzo yakhe yokuqala na manje bhekisisana ukuthi ufilipu wathini wena uyindodana kankulunkulu wena uyinkosi ka-israyeli yilokho kwashiwo yilelo juda lokuqina langempela ngenkathi ethi ngakubona ngaphambi kwakho ngenkathi uphansi kwalowo muthi ngakubona nofilipu wathi noma unetanayeli wathi wena uyindodana kankulunkulu inkosi yakwa-israyeli ujesu wathi ngoba ngikutshelile ukuthi ngikubonile uphansi kwalowo muthi uyangikholwa na wathi yebo awu khona-ke uzobona okukhulu kunalokhu niyabo wayesesimweni sokwazi okuthile ukuba aqhubeke nonkulunkulu kodwa kwakukhona labo abamaduze amajuda izifundiswa zangempela i-PhD EDD OL abaphindwe kabili no-D izifundiswa ezinkulu kakhulu niyazi ukuthi bathini na bathi le ndoda ingumbhuli inomoya kadeveli ubhelizabhule bangakekwaziye lokho na ukwenza lokhu ngamandla kabhelizabhule umbhuli futhi noma bani uyazi ukuthi ukubhula kungokukadeveli ngakho wathi ungumbhuli ubhelizabhule inkosana yabo ungomkhulu kunabo bonke ababhuli futhi wathini ujesu na usho lokho ngokumelene nami ngizokuthethelela kodwa nxa umoya ongcwele efika ukuzokwenza into efanayo izwe lilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kuleli zwe nasezweni elizayo ngabe yilokho okushiwo ngumbhalo na ngakho kukhona labo abazalelwe iziphetho zaphakade kukhona labo abangakwazi ukuzibamba baphuphuthekile nodevel uphuphuthekise okwabo abasoze bakubone abakwazi ukukubona futhi manje khumbulani khona-ke sizobona yileyo ndlela azi wazenza yena uqobo waziwa ejudeni manje uyedlula ngolunye usuku ujohane ngcwele donsela umbhalo wakho ngo ngale sahlukweni sesine manje besise sahlukweni sokuqala lapho yana kwesesine ngibuyela kwesesithathu emzuzwini nje khona-ke sizovala qaphelani khona-ke ngenkathi ewelela kumasamariya wayeya futhi wedlula ngasesamariya futhi waya emzini othize nomthombo uselapho ngaphandle komuzi indawo ibonakala ngasikhathi sinye into efana nale lapha imivini yakhula ngakuwo nomthombo bonke besifazane baphuma lapho ekuseni futhi bathwale amanzi abo ba futhi bangakhuluma njengoba nje besifazane benza niyazi futhi behlise imbiza yabo bathwala amanzi bese bewathwala ngekhanda labo ngibabonile bethwala imbiza enkulu ngekhanda labo bephethe cishe amagalane amahlanu eyodwa enqulwini ngayinye bahambe behle ngesitaladi bekhuluma bancekuzise ikhanda omunye komunye bengachithi ngisho iconsi kuphelele nje ngoba bakhuliswa kusukela kubantwana abancane kuya kulokho futhi bona abafundi bangena ukuyolanda izingwa ukudla uJesu wahlala yedwa ngani na iBhayibheli lathi wayenesidingo sokudlula ngaseSamaria futhi wahlala phansi lapho futhi uyaphuma ake sithi wayengowesifazane omuhle kusebala siyaqonda lapha kulelizwe ukuthi wayengunondindwa wayekade eshade izikhathi eziningi kakhulu futhi ke phila ngokuphinga futhi weza ngonga lapho uJesu ayekhona wehlisa imbiza yakhe ukuba akha amanzi noJesu wathi sifazane ngiphuzise wayesethi mnumzane akusile isiko kini majuda ukuba nisicele thina amasamariya izinto ezinjalo wathi asinanhlanganyelo omunye nomunye asinamasiko anjalo ngoba kukhona ukwehlukana ungumjuda nami ngingowesifazane ngumsamariya asinamasiko anjalo futhi akukho kudlelana omunye nomunye uJesu wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuye ucela kimi amanzi futhi ngikulethela amanzi ngikunike amanzi awuze lapha ukuzokha wayenzani na exhumana nomoya wakhe wayesethi awu uthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe owamba umthombo futhi wawaphuza kuwo nabantwana bakhe nezinkomo zakhe kanjalo njalo na futhi wakhuluma ngokukhonza entabeni eJerusalema ingxoxo yaqhubeka uJesu waze watshela ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi ngabe ukhona wazi ukuthi ikathazo yakhe yayikuphi na impela wayenamadoda amahlanu wathi sifazane hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda mnumzane wathi kunjalo ubunamadoda amahlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho ngisho kahle wathi nina leyo ndoda ingumbhuli kabo wathi nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi manje uma uzobuyisela emuva lo mprofethi nguye uMose ayekhuluma ngayo owayezofika nebo nebo ngiyabona ukuthi ngumprofethi manje thina masamariya siyazi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa ungubani na uJesu wathi nginguye okhuluma kuwe futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini lona impela uMesiya na lowo wesifazane wayazi kakhulu ngonkulunkulu lowo nondindwa kunengxenye yabashumayeli base-New England kunjalo hhayi i-New England kuphela kodwa umhlaba wonke nebo babophe kakhulu nje ngesayensi yezenkolo yilokho kuphela abakwaziyo kodwa lona wesifazane wafundiswa izinto zikamoya futhi wayazi ukuthi ngenkathi lowo mprofethi wabaprofethi leyo nkosi yabaprofethi yafika ukuthi iyoba yiyo eyayizokwembula imfihlo yenhliziyo wohe kungani singaphaphami na manje bukani akakaze nakanye uJesu akwenze lokho ebukhoneni bowezizwe nakanye ngani na ivangeli lalingakayi kowezizwe ukhona okwaziyelo khona Ngekathe lapha wathi akayanga kwabezizwe futhi wenqabela abafundi bakhe ukuba baye kwabezizwe ngabe kunjalo na wathi ningahambi ngendlela yabezizwe kodwa yanini kakhulu ezivini ezilahlekileyo zika-Israel uyakunqabela ngani na abezizwe ube neminyaka izinkulungwane ezimbili ebandleni labo babengabahedeni ngalezo zinsuku abantu bakithi babenjalo abahedeni ngakho baneminyaka izinkulungwane ezimbili yesayensi yezenkolo Manje uma ukuvalwa kwamaJuda ngekathi efulathela amaJuda futhi ileyo ndlela azazisa ngayo kumaJuda ngaleyo ndlela uzofanela kwenze kuvaleni kwabezizwe kungenjalo wenze iphutha ngekathi ezibonakalisa ngaleyo ndlela kumaJuda uma sizovala lesi simiselo sesikhathi sabezizwe ngesayensi yezenkolo nje ngiyi-Presbyterian ngiyi-Pentecostali ngiyi-Methodist ngiyi-Katolika uma evala kanjalo khona-ke ube ngeke abe nobulungiswa ufanele azimele ngendlela efanayo enza ngayo kumJuda nakumSamariya akukaze nakanye kuwo wonke umlando akwenze ngokuba lokhu ngokuvalwa kwesimiselo sesikhathi sabezizwe isandla silobayo sisodongeni futhi nonke niyakwazi banesipukniki phezulu lapha esingaba yisathelayithi yekuseni nezizwe ziyathithumela futhi ziyaqhaqhazela futhi wethembisa ukuthi uyokhipha abantu kwabezizwe begama lakhe kodwa kuphela labo unkulunkulu abazi ngaphambili ngokhetho azobabiza Uma inhliziyo yakho ilukhulu uNkulunkulu ibe nomusa uma amehlo akho evulekile ukuba ubone uNkulunkulu kubusise ngiyabo kunjalo ngokuba akekho ongeze kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala abambonanga abamqondanga babecabanga ukuthi waye uhlanya noma okhonze imimoya abangasekho noma udeveli ngalezo zinsuku ngoba amehlo abo ayevaliwe umprofeti wathi ayovalwa izimangaliso eziningi ayezenzile ngaphambili nokho abakholwanga uMathewu Ngcwele isahluko seshumi nambili ngoba u-Isaya wathi banamehlo futhi ababoni izindlebe futhi abezwa niyabo nakuba izimangaliso ayezenzile nokho abakuqondanga bathi ibandla elikhulu lathi ungudeveli ngakho yilokho abakukholwa futhi Manje khumbulani uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe uDevil uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe umoya ofanayo owawuku Elia wafika phezulu kaElisha ofanayo owawuku Elisha ufika kuJohane umbhaphathizi eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva umoya ngcwele wokuKristu uze ebandleni futhi uzohlala kuze kufike uJesu manje kwenzekeni na yini ehlukile kulolu suku kunasekuqaleni na umprofeti wathi kuyobakhona isikhathi sosuku ukuthi akuyikuba yimini noma ubusuku yesikhwantabele isikhathi senkungu indodana yaphuma empumalanga yilokho uJesu ayeyikho kubantu basempumalanga amaSamariya kanti futhi nakumaJuda wakhangisa ukukhanya kwakhe nalokho ngenkathi ezimele yena uqobo lapho sedlule kule lonke lolu suku olude lokukhwantabele nje olwenele ukuba sibe namabandla sibe nesayensi yezenkolo ukuxhawulana ufake igama lakhe encwadini ube namahlelo kanjalo njalo kodwa umprofeti wathi kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ngabe wakusho na kulungile Yahamba kanjani impucuko na kusukela eMpumalanga kuye eNtshonalanga eMpumalanga leNtshonalanga manje sekuhlangene sizogwini lwase Pacific umnyakazo landelayo yiMpumalanga futhi manje ini na khona ke ilanga elifanayo eliphuma eMpumalanga lishona eNtshonalanga umoya ongcwele ofanayo ofikayo futhi wamemezela uKristu kubantu basePumalanga futhi bekuyiyo yonke leminyaka ke sayenze ezenkolo nokunye nokunye manje sekuqhekeze amafu nokukhanya kukhanya kubantu baseNtshonalanga ngaphambi nje kokushona kwelanga sisesikhathini sokuphela mfowethu sisesikhathini sokuphela dadewethu hayi mina angihlanganise lutho nakho ngingumfowenu nje angihlanganise ngalutho nakho ngingumfowenu nje nenceku yenu kuKristu noma isakhamuzi esikanye nani sombuso Kodwa uKristu uhlala efana futhi sekuyisikhathi sokuba lezi zinto zenzeke izinhliziyo ziyehluleka ukwesaba izipukniki ezibhakabhakeni isiphuze sisodwa esengeziwe sikagologo futhi bangadonsa isigwedlo esincane futhi besiyoba impuqumpuqo emizuzwini emibili nezwe beliyothi ngqu phakathi elangeni ngaleya lokho nje umbhalo okubikezela ukuthi kuzokwenzeka kodwa khumbulani bandla lizoya ekhaya ngaphambi kokuba lokho kwenzeke futhi uma lokho bekungenzeka ngaphambi kokusa bekungenzekani ebandleni lapho lihamba kuqala na uNkulunkulu ufanele ukuzikhombisa yena uqobo ukuthi usalokho enguKristu onguye izolo namuhla naphakade ngabe ninaso isikhathi sesinye futhi sicaphule sincane ngaphambi kokuba sikhuleke na lalelani lokho ngolunye usuku uJesu wayedlula futhi wahamba idabula ngaphesheya kolwandle bakukhona indoda encane eyehlayo indodakazi yayo yayifile futhi wathi ngizohamba ngiyoyivusa futhi kwakukhona owesifazane enhla lapho abone ukuthi wayengeke angene emgqini amadoda ayecindezela ndawo zonke futhi embambatha emhlane kanjalo njalo futhi wayihamba omncane uhlobo oluthobile lomfo ibhayibheli lathi akukho buhle ukuba simfise mhlawumbe indoda yayincinyana futhi lapho esahamba lona owesifazane omncane wayenomopho eminyaka eminingi ukwedlula nje ubuye esikhatheni uma niqonda futhi washo enhlizweni yakhe hhayi ekhanda lakhe enhlizweni yakhe uma ngithinta ingubo yaleyo ndoda ngizosinda njengalokho ibhayibheli lathi wamkhuza futhi wathi ngani sonke isixuku siyakuthinta wathi yebo kodwa ngibe buthakathaka kwakuwohlobo olwehlukile lokuthinta o concord nikeza lokho kuthinta ukuthinta wathi ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi ukuqina ngibe buthakathaka futhi waqalaza ukwesaba wonke umuntu benikine ikhanda labo akuyimi 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 nabo angikaze akuyimi yabo waqalaza futhi wabuka ngale ezithemelini futhi wathola usifazane omncane futhi wathi wamtshela ukuthi yayini ikathazo yakhe nokukhola kwakhe kokumsindisile ngabe kunjalo na ngabe lowo kwakunguJesu izolo na awu uma enguye namhlanje umehluko kuphela ngomzimba wakhe wenyama njengoba yethembisa umvini usebenza ngebandla ngabe kunjalo na leso isithembiso sakhe ubeyoba ne manje bangakigini bafundi beBhayibheli manje lalelisisani ngabe umbhalo uyasho yini incwadi yamaHebheru ukuthi uJesu Kristu namhlanje ungumphristi omkhulu ongathintwa umuzo wobuthakathaka bethuna ngabe uyakusho na uyakusho manje ke uma engumphristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu uzokwenza kanjani uma engumphristi omkhulu futhi unguye izolo namuhla naphakade na beyokwenza kanjani na beyofanele enze ngendlela efanayo enza ngayo uma efana ngabe kunjalo na ngakho akunesidingo kuwe ukuba ube phezulu lapha emsamo kholwa nje engikutshela khona ukuvele bebhelini likaNkulunkulu futhi uthi Nkosi Jesu nginesidingo kulobu busuku anginalo ikhadi lomkhuleko ngeke ngibe semgceni kodwa lo mshumayeli ungitshelile ukuthi wena uyafana alo wesifazane omncane wathinta ingubo yakho futhi waphendukela kuye futhi wamtshela izimbo zakhe nokukholwa kwakhe ngokumsindisile Nkosi uNkulunkulu ngenzela lokho kulobu busuku unga hayi mina niyabo anginalo niyabo kuyisiphiwo nje engizinikela ngaso mina uqobo kumoya ngumoya osebenza ngathi sobabili ngaleyo nkathi niyabo okwenzayo yileyo ndlela okwakungayo kuye waye ngazi ukuthi bani okwenzile kodwa ukukhola kwakhe kuNkulunkulu bakukwenzile manje uma enguye ungamthinta kulobobusuku ngokuzwa ubuthakathaka bakho ngabe lokho kuseyiqiniso na banumzane sithanda kubona uJesu bangake wazi ukuthi ngicaphune ikhasi nekhasi lalokho umbhalo othi uJesu ubeyikho izolo na nonke niyakukholwa lokho eBhayibhelini na manje uma ethanda nathi manje ninga hayi nje mina sonke ndawonye sibambisana ndawonye nomoya ongcwele uzokwenza into efanayo aphulukisa abagulayo futhi enze into efanayo ayenza ngaleyo nkathi bangake abazothi ngizomthanda kakhulu uma ngingumKristu futhi uma ngingesuye ngizoba ngumKristu futhi uma ngenze ukungalungile ngizomcela kuba angithethelele uma ngigula ngizokwemukela ukuphulukiswa kwami bangaki abazokwenza na phakamise isandla sakho uthi ngizokwenza ngisihambi ngokuphelele kuwo wonke umuntu lapha ngaphandle kukadokotela Veli lapha nendodana yami ndawo ingahle ingabibikho ngishona lapha manje indawo ndawo yilowo kuphela engimaziyo emhlanganweni oh ngikhole ukuthi lona ngumfana oqophayo lapha angazi ukuthi ungubani indodana kodwa kade uhambisana khona emihlanganweni ucula noma ukuthize lowo muntu kuphela ngibaziyo bangakuyoziyo phandle lapho ukuthi ngisihambi kini na phakamisani izandla zenu angazi lutho ngawe na uKristu yakwazi ngabe uBhili wakhiphile amakhadi omkhuleko na wakhiphile na lutho kodwa umphalo yilokho kuphela kulungile bangakoshodayo uBhili na bonke wonke umuntu ulapho khona ke awu lokho kuhle khona ke lokho kuhle sizoqala noma kanjani khona lapho kulungile manje ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba ngempela manje lesi sikhathi lapho uNkulunkulu efanele aphendule ezwini lakhe noma izwi lakhe lingabanga futhi ngifunyanwa ngingufakazi wamanga ngabe kunjalo na ngicaphune umphalo ngacaphune isithembiso sakhe ngalitshela usuku esasiphila kulo noma yini ukuthi isithembiso sakhe sasiyini nakho konke kuhlezi lapha nginikhombisa isithombe sakhe iFBI yenaso sileke eWashington DC njengesidalwa esingaphezu kwemvelo kuphela esake safakazelwa ngokwesayensi ukuthi sathwetshulwa futhi kwenzeka kwaba yini na inkosi uJesu efanayo Abunandaba ukuthi leso sithombe besiyobukeka kanjani uma singathelanga isithelo esifanayo lokuyoba iphutha bekungaba nje noma yiluphi uhlobo lokukhanya kodwa uma lokho kukhanya kuveze isithelo senkosi uJesu khona ke lowo nguye ofanayo Niyagubazi ngani na nakho lapho khona uma lokhu wena uthi futhi Branham ngahle ube ngenye into ethize lokhu kungahle kube kungahle kungabi njalo kodwa uma kuveze isithelo sika moyo ngcwele kuyokwenza ngayo impela nje indlela inkosi uJesu eyenza ngayo ngabe kunjalo na uma kungakwenzi khona ke akusuye lokhu kuphela angifuni ukuzihlanganisa ngalutho nakho uma kungenjalo kufanele kube nguye kungenjalo angifuni ngifuna into efanele anifuni na angifuni ukufunda sako umuntu othize ngifuna lokho uNkulunkulu akushe eBhayibhelini lakhe manje asikhuleke inkosi leli horo kufanele kwenzeke ukuthile lesi sikhathi sami sokuqala kulesi sifunde sithandekayo ngingamkhumbula kanjani umngane wami omdala uBetcall ngingamkhumbula kanjani uGrampile lowe nabo bonke enhla ingxenyene engase nyakatho yale sithifundazwe ukuthi sasihlala kanjani phandle kulawo mashede amadala futhi saxoxa futhi phandle ezinhlangothini zezintaba nezikhathi inkulu esibe nazo ndawonye uNkulunkulu amanye alawo madoda angahle ukuba ahlezi lapha kulobo busuku ngakho konke ngikwaziyo lesi yisikhathi sabo sokuqala kumela wena kulesi sifunda isikhulu khona lapha ekomkhulu labo uNkulunkulu ibe nomusa Sifihle inkosi singamakholwa siyakuthanda sikhona ukuthi sisekupheleni komgwaqo inkosi siyakholwa ukuthi uyeza masinyane futhi siyakholwa ukuthi manje ulungiselela izinhliziyo zabantu bakho ukukwemukela oh inkosi kwangathi thina kulobu busuku singenza njengalabo amawuse njengoba sengivele ngikhulumile kwangathi singabuka futhi simbone enza into ethize njengoba nje enza ngaphambi kokubethelwa kwakhe khona ke sizokwazi ukuthi akekho ethuleni amajuda awazange amtshontshe akukho masosha uyaphila iminyaka ezinkulungwane ezimbili sidlulile futhi wena usalokhu uphile nje manje njengoba wawunjalo ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuze kubekwe futhi kuzoba njalo lapho inyanga engasekho noma izikanyezi noma ilanga uyophila njalo njalo futhi ngoba uyaphila siyaphila futhi nokuphila kwakho okuphakade kusebenza kithi kuveza isibonakaliso sifanayo owasenza ngokwesithembiso sakho uNkulunkulu laba bantu mabanga kugeji lokho baba ngikunikela konke kuwe ngizinikela kuwe futhi makuthi le ngelo sikaNkulunkulu esithembe sayo sithathwe lapha oh Kristu woza manje ukuze abantu baze ukuthi angizange ngephutha ngibatshele noma yini engalungile and you vindicate your word through Jesus Christ. Ukuthi kuyiqinisa futhi wena qinisekise izwi lakho ngoJesu Christ. Amen. Manje kini na enisebenza lokhu lapha kubhekisiseni nje ngoba angazi ukuthi ngibabuthakathaka kanjani kanjani ukuthi iphimbo lami libabuthakathaka kanjani anginalwazi ngumbono. Ngabe yilo ininikazi na? Manje ningayaluzi ihlalani nithule ngempela wonke umuntu akabe semkhulekweni ahloniphe ngokuzithoba ngempela manje nakho kwenzeka ukuthi kulobu busuku sifazane khona impela ebengikhuluma ngakho uJohane Mgcwele wesine nasi sithombe sika Johane Mgcwele wesine umdlalo wesisiteji nje nango sifazane ngikaze ngibone impilweni yami ngiqagele sizihambi siyizwe na ukomunye nomunye na asizani kulungile lesi isikhathi sethu sokuqala ukuhlangana empilweni manje kuba ke uma bekunjengoba nje kokunjalo emuva lapho izinsukwini ngekathi inkosi yethu yayilapha emzimbeni wenyama manje ibiyokwenzani na ibingathi nenekazi uyagula ngizokuphulukisa qhabo ayikwenzi ngaleyo ndlela niyabo isivele kwenzile niyabo ibiyolitshela ukuthi inkathazo ibikuphi noma okuthize njengoba nje yenza kwesifazane emthonjeni ibingeke yini uma isafana na manje lonke nizokuvuma lokho na kulungile manje ngingamazi wesifazane akangazi nandi iBhayibheli nesandla sami sikuNkulunkulu angikaze ngimbone empilweni yami ngokwazi kwami ngaphandle uma ngedlula esiteladeni noma ndawo angimazi ufakazele ukuthi akangazi nami angimazi kulungile manje bazo uma into ethize uma ngithene nekazi uyagula ngizobeka izandla zami phezu kwakho uzosinda manje ubungakukholwa lokho bekuyolunga niyabo lokho bekuyolunga futhi kodwa nokho ubengaba nokungabaza kodwa uma umoya ongcwele uKristu uhlale efana uzobuyela emuva empilweni yakhe futhi amtshele into ayaziyo ukuthi angazi lutho ngayo kodwa ke uma azi ukuthi bekuyini impela uzokwazi ukuthi kuzoba yini ngabe kunjalo naso isibangaliso sakho manje inkosi mayibusiswe futhi nje wena uthi wenzani futhi Branham now ngilindele ugcobo lwayo ingelosi yenkosi manje khulekani kanye nami nje buthule nangokuthula ngisabona nje ukuthi izothini ngifanele mhlawumbe ukuba ngikhulume nowesifazane ngowokuqala edolobheni lapha futhi akumenzi lona ngowokuqala ukubhekana naye kodwa kwenzekile nje ukuthi ubona lelo khadi futhi nakho la ukhona nalabo phandle lapho abangenawo amakhadi balindele ingcenye yabo nje kodwa uNkulunkulu uyakwazi angikwazi wakwazi selokhu wazalwa wonke umoya owuphefumulayo ukunike wona konke ukudla okudlile nezingubo onazo uziphiwe nguNkulunkulu uyakukholwa lokho uyakholwa na uyakholwa khona ke uma inkosi uNkulunkulu ilunge kakhulu futhi khona ke izongazisa ukuthi yini inkathazo yakho njengoba usho uma unesifo esithize noma into ethize engalungile uma ezongitshela lokho uzongikholwa ke ungeke na uyakholwa ukuthi kuvela kuye futhi ukukhathalela na yabo ngizama ukwakha ukukholwa kwakho kube sendaweni ukuthela ugcobo phezu kwakho dade uyabo yabo ngakho manje uma nje ubheke ngapha manje futhi nje ukholwe qhubeka nje ucabanga ngenhliziyo yakho uyabo bhekisisa ngalendlela nje umtedele akhulume niyabo qhubeka nje ukholwa ubone ukuthi uthini manje ukukholwa uthize ezethemelini onokukholwa okukhulu ukwedlula omi lapha niyabo thula ngempela
woman's not here for herself.
Yebo nako owesifazane akekho lapha ngesingaye ulapha ngenxa yomunye umuntu lowo ngumzukulu wakho. Usezikoleni futhi unesifo sokuqina kwemithambo okuninginingi futhi ulapha ngomkhuleko walowo mntwana lelo iqiniso phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso uyakhole ukuthi uthole ukuphulukiswa kwakhe na kulungile khona ke hamba futhi ukuthola ngendlela nje ocele ngayo futhi kuzoba ngalo ndlela kulungile mnumzane khona ke kuhle uma ukukholwa khona ke hamba uthokoza ubonge inkosi futhi ukuthola ngendlela nje okukholwe ngayo niyabo yiba nokukholwa manje uyakholwa ukuthi lowo bekunguyena niyabo ngeke ngaphulukisa angina amandla okuphulukisa kodwa angeke aphulukise manje niyabo
it's your faith in his finished work see after he finished work 2000 years he's still here
ngokukholwa kwakho emsebenzini wakhe osuqediwe niyabo emva kokuba eseqedile umsebenzi iminyaka yezinkulungwane ezimbili usekhona lapha manje ehloniphani ngokuzithoba ngempela
don't believe I know you either the Lord knows both of us that's
angikholwa ukuthi ngiyakwazi futhi inkosi yasazi sobabili ayisazi na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha izinto ezi
somebody in the audience I'd be real reverend.
Omunye ezethemelini manje ehloniphani ngokuzithoba ngempela.
The scripture says if thou canst believe all things are possible.
Umbhalo uthi uma ukholwa zonke izinto ziyenzeka yiba nokukholwa kuNkulunkulu. lakho yini likazi elihlezi emuva ngophandle lapha khona emva kwalowo mnumzane ohloniphekile osemncane lapho egqoke iyembe elibukekalisi koshi limabalabala ininikazi elihlezi emva kwakhe ngo liphethwe isifo sokuvuvuka nokuba maholoholo komlenze elifuna uNkulunkulu aliphulukise kukho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa ninikazi futhi yakusindise na uhlezi emuva ngo emva kwensizwa lapho uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na libhekise ikhanda lalo phansi likhuleka inelikazi elithi ukuba qatha ligqoke okufanayo nejakhethi encane uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaba nakho kucelile kushiya owesifazane kuza komunye umuntu othembekile inenekazi lihlezi lapha linemithambo eyimiqhansa lihlezi lapha lingibuka ngo lihlezi khona phansi lapha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphulukisa nenekazi na uyakholwa na kulungile ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho uNkulunkulu akubusise awunalo ikhadi lomkhuleko awulidingi uyabo ukukholwa kwakho kukwenzile nakho lapho khona uthinteni na angikwazi ngiyakwazi yini ninikazi na angikazi ngikubona impilweni yami ngokwazi kwami uyisihambi nje sihlezi lapho akukukhadi lomkhuleko lutho uyangena nje uhlale phansi wenzeni na uyazi ukuthi kukhona kwenzekile kuwe awazi na uma lokho kunjalo vayizelisa izandla zakho emuva naphambili kanje impela uyabo ukukhona kwakho kukwenzile
what did she do touch me she touched the high priest
Wenzeni na uthinte mina na uthinte umpristo omkhulu uJesu Kristu futhi umnika isifiso senhliziyo yakhe. Nanti ninikazi lihlezi khona imova lapha elinento efanayo lihlezi lifake uphini omncane noma imbali encane kulo kanjalo imithambo imiqhansa kunjalo ninikazi akunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Yilowo yininikazi khona lapha nencane imbali epinki yebhantshini layo ninikazi elikhulile elifake izibuko angikwazi ngiyakwazi yini ninikazi na uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho nawe na uNkulunkulu kubusiseke hamba futhi kwemukele niyazi ukuthi kungani kusukile kulona wesifazane lapha na niyazi ukuthi kungani kusukile futhi kwaphumela lapho na hayi ngoba engenakho ukukholwa unakho akazi ukuthi ngikhuluma ngani akasiqondi kahle isingisi ungumfini uvela eFinland eFinland kitos
it's all gone now on your road of Hugo
Ngikathazwe enhliziyo konke sokuhambile manje endleleni yakho Kitos Jesus uNkulunkulu kubusise
If thou canst believe
Ngikwazi kanjani lokho na uvela eduze kwase Lapland uma ukholwa
Are you believing Just have faith in God
uyakholwa na yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu siyizihambi komunye nomunye mnumzane ngiyethemba kodwa inkosi uNkulunkulu isazi sobabili lokhu bekuyoba ngokwazi kwami indoda yokuqala engena emgqeni kulungile ake sithathe lokhu njengesithombe seBhayibheli ngikathi uFilipi ehamba futhi wathola uNathanayeli ebengikhuluma ngakho kulobu busuku futhi waletha uNathanayeli futhi wayemtshelile ngokwazi ukuthi uPetro waye ngubani kanjalo njalo eza ngapha
Yeah. Do you believe it in the audience that he lives?
Uyakholwa ukuthi uJesu ofanayo uyaphila kulobu busuku na niyakukholwa ezethamelini ukuthi uyaphila na?
You are suffering with a kidney trouble.
Usisho inkathazo yezinso futhi nenkathazo yenhliziyo iqiniso lelo uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho wena uthi ungahle ukuba ukuqagelile lokho mfowethu Branham uqhabo akusikho ukuqagela mngane wami lapha ake sikhulume nendoda esikashana kade nje kuvela ndawo phandle lapho angikwazanga kubamba lapho bekukhona angikwazi ngiyakwazi mnumzane na siyizihambi kodwa engikushilo bekuyiqiniso khona ke lelo bekungesilo iphimbo lami bekuyiphimbo lomuntu othize uyakhole ukuthi bekuyiphimbo lika Christ likhuluma njengoba athi uyokhuluma na wena kunjalo mnumzane kulungile uma ukholwa kanjalo khona ke izobona izinto ezinkulu ngokudlilele uyakukholwa lokho na kulungile mnumzane khona ke unkosikazi lapha futhi uphethwe ikhanda nenkathazo yokwethuka kunjalo kunjalo na yabo mnumzane futhi igama lakho ngomnumzane Green yakunjalo na kulungile hamba ngendlela yakho ukhulukisiwe uzobona izinto ezinkulu kunalokhu uNkulunkulu akubusisa endleleni yakho.
All things are possible.
Uma ukholwa uyakholwa na konke kuyenzeka manje ehloniphane ngokuzithoba ngempela nje. Yini nikazela incane lihlezi emuva lapho khona impela eduze kwabantu umzana abahloniphekile abahlezi eduze kugcineni emuva lapho uphethwe isifo samathambo uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokusindisa nenekazi na uhlezi khona emuva lapha uhlezi khona lapha olandelayo kulolu hlelo phakathi nendawo isigaba emuva ngqo awusho uyakubona lokho kukhanyanga phezu kwesifazane na manje uma nje ezokuzwa futhi akwemukele lakho ke ubhekise ekhanda lakhe phansi uyakhuleka uzokukholwa nenekazi na encane egqoke ingubo ebukeka iphinki.
If thou canst believe, all things are possible to them that believe. But you see, it left her.
Uma ukholwa konke kuyenzeka kwabakholwayo kodwa yabo kusukile kuye.
You must respond. You must do as you're told quickly. Be alert, watching. Grace is a wonderful thing.
Yabo ufanele uphendule ufanele wenze njengoba utshelwa ngokushesha qaphela ubhekisisa umusa uyinto emangalisayo yabo xwaya ubhekisisa aga gaze azishiye izethamelo kwamanje ungazicindezeli khululeka nje uthi Nkosi Jesu ngiyakukholwa ngani ufanele ukhole ufanele na akukho okunye niyabo angibaphulukisa abantu angikwazi ukwenza angikaze ngisho ngithinta umuntu niyabo wena uyamthinda bangaki okutholayo manje na bangaki okukholwayo ngayo yonke inhliziyo yakho na awu lokho bekufanele kukuxazulule khona ke asifanele siqhubekele phambili sesikutholileke ininikazi lapho elinenkathazo yezinso kulungile uma ukukholwa ninikazi ungaba nakho ukuphulukisa kwakho nawe uma ukholwa no mnumzane ohloniphekile futhi ehleze kugcineni ungakholwa konke kuyenzeka kuwe mfowethu angikwazi uNkulunkulu yakwazi akakwazi na uphethwe inkathazo yenhliziyo kungukuthi ukhathazwa yinhliziyo yakho ngibona kukhona okwenzekile kuwe wonke kade ukhathazwa uhlobo oluthile lwengozi njengengozi yemoto obukade kuyo okubangele lokho kunjalo futhi kunjalo impela hamba ngendlela yakho inkathazo yakho enhliziyo esiphelile uJesu Kristu uyakusindisa waza nenekazi ngibamba umoya uvela lapho ucabanga ukuthi ngifunda umqondo wabo thinta isandla sami nenekazi uma ngizokutshela ngomoya kaNkulunkulu uma ezokwembula kimi ukuthi yini engalungile kuwe nami ngibuka ngapha uzokwazi yini uzokwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha ngeke naku lungile mnumzane khona ke isifo sikashukela ngeke sisakuhlupha ungahamba usinde uNkulunkulu kubusiseni yabo iba nokukholwa woza nenekazi ithinta isandla sami uma uNkulunkulu ezokuphulukisa kuleyo nkathazo yesisu uzojabula na phakamisa isandla sakho uma uzokwenza hamba uyodla ukudla kwakho kobusihlwa kulungile iba nokukholwa nje kuNkulunkulu ungangabazi inhlobo woza lapha ninikazi uma uNkulunkulu ezokuphulukisa kuleyo nkathazo yenhliziyo uzojabula ngakho na uma uzokwenza phakamisa isandla sakho uthi ngiyabonga Nkosi hamba ngendlela yakho futhi uthokoze jabula manje leso sifo samathambo sibaba uhlungu kakhulu ngezinye izikhathi asinjalo na ikakhulukazi lapho uzama ukuvuka ekuseni uphumele ezinhlangothini zombhede awu kubeka futhi ukholwe angeke kuphinde kwenzeke uma uzokukholwa isifo basomoya siyinto embi kabi sikubangela ukukhwehlela nakho konke uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa kukhona kubeka nje uhamba uthi ngiyabonga uNkulunkulu othandekayo kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho yebo hamba ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ungangabazi iqolo lakho liyakukhathaza ngakho qhubeka nje futhi ukholwe uNkulunkulu futhi kuzo niyakholwa nonke na bangake okholwayo ngenhliziyo yakho yonke na ngabe iBhayibheli lithi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngabe wasigcina isithembiso sakhe na ngabe unguye izolo namuhla naphakade na uma ukukholwa phakamisa isandla sakho awu uJesu amazwi okugcina awasho lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda bangake waziyo ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho na khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ngamunye wenu manje bekani izandla zenu nje phezu komunye nomunye wow he ulapha akafile uyakholwa dadewethu na izikhathazo zakho yeka ukukhwehlela nayo yonke into uzoba kahle na hamba ngendlela yakho futhi uphulukiswe egameni lenkosi uJesu uma ukholwa nina nobabili bekani izandla zenu phezu komunye nomunye khona lapho njengoba ninjalo manje silungiselela umdlalo wasesiteji omunye babeke izandla zabo komunye oseduze kwakho manje omunye oseduze kwakho beka izandla zakho phezu kwabo uma uNkulunkulu egcine lesi sithembiso ugcina kuyini na kuyisibonakaliso sokuthi ulapha lokho ngabe unguye izolo namuhla naphakade na thanini amen uma lokhu manje-ke uma egcina lelo zwi ugcina konke okwezwi lakhe khona-ke wathi uma uphakamise isandla sakho wathi beningamakholwa wayesethi-ke lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje ngabunye wenu ngendlela engeyenu eniyikhuleka ngayo ebandleni lenu kulekela umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe futhi wena nabo bazokukhulekela ngamunye ngizokhulekela abenu nonke futhi nizobona ukuphulukiswa kwenzeka lapha akuyikubakho muntu obuthakathaka phakathi kwenu uma nizokholwa ukuthi uJesu Kristu ulapha khona manje akuyikubakho noyedwa umuntu ogulayo osele kulesi sakhiwo noma umuntu oyedwa obuthakathaka uma uzokholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade nalo moya ophakathi kwethu manje nguye uqinisekisa ukuthi ulapha niyakukholwa manje na asikhothamisa amakhanda ethu uNkulunkulu somandla nophakade simthandayo nesimkholwayo futhi sihlonipha indodana uJesu usathane ubophela ababantu ngokugula ukwesaba kungabaza izifo Nkosi uNkulunkulu sekusondele esikhathini sokuphela ungahle ufike ngaphambi kokusa futhi sijabule kakhulu kwazi ukuthi sihlanganyele ebukhoneni benkosi uJesu ovukileyo okhona lapha manje ezifakazela yena uqobo onguye izolo namuhla naphakade Nkosi uNkulunkulu nika laba bantu ukukholwa ukuba bakholwe ngamunye wabo evuma ukukholwa futhi bebeka izandla zabo phezu komakhelwane othize oseduze kwabo manje abamkhulekelayo futhi ngiyakucela uNkulunkulu ukuba unikeze ukukholwa okungeke kuthathe uqhabo njengempendulo siphephane Nkosi manje ngisize ukuba ngibe nokukholwa njengoba ngiqhubekela phambili ekukholweni ukuyala lesi sitha Sathane isitha sokuhlupheka nokugula awunamalungelo ngokomthetho ukubamba noma yimuphi walaba bantu uJesu Kristu wafela ngamunye wabo ukuze baphulukiswe umhlane wakhe wawushaye waqubuka nemivimbo futhi walenga Calvary wafa futhi wabuye wavuka ukuba eze ngesimo sikamoya ongcwele ukuqinisekisa kubantu bakhe ukuze babe nokukholwa kuye futhi lonke ilungelo owawunalo phezu kwesono lapho uxwa kuwe ngaleso sikhathi awunalungelo elingokomthetho ngakho-ke ngumkhothisi nje futhi siyakusho lokho kulobu busuku ngobufakazi bukamoya ongcwele okhona manje uJesu Kristu ovukileyo umoya waba nesithombe sakhe sithathwe lapha kanye nathi osebenza nathi manje nakithi wena kugula nezifo okusemzimbeni walaba bantu ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu phuma kubantu futhi ubayeke bahambe egameni leNkosi uJesu Kristu niyakholwa ukuthi niphulukisiwe na uma nikholwa yimani ngezinyawo zenu ngokukhulu ukushesha futhi ninike uNkulunkulu udumo ngamunye wenu yimani ngezinyawo zenu futhi nibonge inkosi uNkulunkulu ngokukhulukiswa kwenu lokho kuhle lokho kuhle kuhle kuyamangalisa nokho ukuphulukiswa kwabagulayo nabahluphekile asiphakamisa izandla zethu manje futhi nje sithi ngiyabonga nkosi futhi siculele icule limnandi lidala nezandla zethu ziphakeme emoyeni ngizomdumisa Dumisani uwundlu ngokuhlatshelwa izoni. Siphe indlela uma uthanda mfowethu, kulungile mfowethu. Kuthiwani ngakho lapho mfowethu na yenyuka usuka lapho futhi umkholwe. Kunjalo indoda yesu uma iphuma esihlaleni esinamasondo inika uNkulunkulu udumo. Kukhona mfowethu isikhathi sakho silapha manje, uyazi ukuthi ukutshelile awazi na, phakamisa izandla zakho kuye. Nakho-ke indoda ihlezi iboshele esihlaleni esinamasondo, iphakamile yaphuma ngo esihlaleni esinamasondo khona manje. Phakamisani izandla zenu manje futhi nimdumise ngendlela yenu uqobo. Ngiyabonga Nkosi, dumisani Nkosi ngobubele bayo nesihawu sayo. Iphakathi kwenu bantu, ingumsindisi wenu, ingumpulukisi wenu. Wonke umuntu usephulukisiwe manje egameni likaJesu Kristu. Kubize futhi udumise uNkulunkulu. Amen.